go baby kwamponza uninye kuri munayinte weyitira doctori anzijanja bo buluma kuluno ngenda kukwesiba ku temfuke ngagamu goma nyontwala goma nyosula baby omukwano gususeko
Yani akusonga mu baby omukwano gunninye nyo